murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, aho guhera isaa 12 ni kiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho ku mpera z'icyumweru dusoje, Leta y'u Rwanda yavuguruye ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Mu byemezo byafashwe na Leta harimo ko noneho abategura ubukwe n'inama batazajya basabwa kubanza kwipimisha virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, yabonye ibyo byemezo by'inama y'abaminisitiri maze ategura inkuru.
Mu ngamba nshya zashyizweho na guverinoma mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19, ku isonga amasaha y'ingendo yemewe ku munsi yongereweho isaha imwe ava kuri 18 agera kuri 15, ni ukuvuga guhera saa 11 z'igitondo kugeza saa 4 z'ijoro. Indi ngamba nshya benshi bari bahanze amaso nirebana n'itangira ry'amashuri yarafunzwe kuva mu kwezi kwa gatatu. Guverinoma ntiyatangaje igihe ntarengwa amashuri azafungurira, ariko yaremye agatima benshi maze ivuga ko amashuri azatangira mu gihe cya vuba hakurikijwe ibyiciro byayo. Kuri uyu mwanzuro, guverinoma yavuze ko gahunda y'uko amashuri azatangira izatangazwa na Minisiteri y'Uburezi hashingiwe ku isesengura rizakorwa. Bidatinze, Minisitiri w'Uburezi yatangaje ko amashuri azafungura imiryango mu kwezi kwa cumi. Minisitiri Valentin Uwamariya yavuze ko hazabanza amashuri makuru na za kaminuza. Ku ngendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange hagati y'umujyi wa Kigali n'intara zigize u Rwanda zari zimaze iminsi zibujijwe, inama y'abaminisitiri yemeje ko izo ngendo zemewe. Byabaye cyo kimwe no kuri izo ngendo ziva cyangwa zijya mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuva gahunda yaguma mu rugo yatangira gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyose, akarere ka Rusizi kahawe umwihariko maze kagumishwa mu kato. Inzego z'ubuzima zikavuga ko byashingiraga ku mubare munini w'abahagaragaraga banduye icyorezo. Ikindi gishya kiboneka muri izi ngamba, mu gihe kubusanzwe ku makoranira atarenza abantu 30 basabaga kuba baripimishije COVID-19, ubu si ihame kubanza kwipimisha. Ariko guverinoma yashishikarije buri wese kwipimisha COVID-19 ku bushake mu mugambi wo kurushaho gufata ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Abitabiriye inama nabo ntibasabwa icyemezo cy'uko bipimishije icyorezo COVID-19, ariko abategura inama bo bagomba kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima, harimo kutarenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Kuri iyi ngingo, kubera uko amabwiriza yariho yarateye, hari benshi yagiye akumira mu mihango yo gukora ubukwe. Ubusanzwe kwipimisha icyorezo COVID-19 ku bantu 30 bisaba byibura amafaranga angana na miliyoni imwe n'igice yo kubapimisha bose. Bwana Manzire Majure ari mu baherutse gukora ubukwe, yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo kwakira abashyitsi kubera amabwiriza yo kwirinda icyorezo byabaye ngombwa ko babyihoreye. Avuga ko bahombye ikintu gikomeye ku miryango y'umugore n'umugabo ari cy'ibyishimo.
Birumvikana ni igihombo gikomeye, kubera yuko ubukwe ni ikintu cyo harimwe mu buzima, kandi ni ikintu n'ibyishimo byo kugira ngo ushimire ababyeyi, ushimire inshuti n'abavandimwe. Rero kubukora ntihagire umuntu uza muri ibyo byishimo, ntagari ikintu cyoroshye, ni igihombo gikomeye.
Kuba boroheje izi ngamba, Bwana Manzirema akavuga ko bizaba umwanya mwiza ku batarakora ubukwe, agasanga byari bikwiye ko ubutegetsi bworoshye izi ngamba.
Birumvikana ku bantu wenda bari bagifite ubukwe muri iyi minsi iri imbere, Leta iraborohereje, kandi nibyo byari byitezwe, kuko Leta ni umubyeyi. Leta nayo yumvaga ko icyo kintu cyo gikwiriye. Rero kuba baborohereje ni ibintu byiza, bo bagize ayo mahirwe byo kwishimira. Nubwo twe tutabigize, ariko umuntu yakwishimira ko nibura Leta yagerageje kugabanya ayo mabwiriza ku buryo abandi bakibufite imbere nibura bazabona ibyo byishimo.
Abanyonzi nabo mu bihe bitandukanye bakunze kwijujuta bavuga ko guverinoma yabirengagije. Kuri iyi nshuro guverinoma yabakomoreye maze yemeza ko bemereye gukorera ahantu bari basanzwe bakorera, ariko abanyonzi basabwa kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ndetse no gukoresha ingofero zabugenewe mu rwego rwo kwirinda no kurinda abo batwara ingaruka zaturuka ku mpanuka. Guverinoma kandi yibukije ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki. Guverinoma ikaburira buri wese ko utazabyubahiriza azafatirwa ibihano. Uretse iby'izi ngamba zirebana no kwirinda icyorezo COVID-19, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abantu benshi mu buryo butamenyerewe aho baboneka cyane muri ministeri y'ubanye n'amahanga n'ubutwererane aho hakizwe mu myanya abantu babarirwa muri 30 izi ngamba nshya zishyizweho mu gihe mu Rwanda hose abakabaka 408 bamaze kwandura virusi ya corona abamaze gukira barasaga 3000 mu gihe abakirwaye nabo barenga 600 abo kimaze guhitana kugeza ubu duteguriye inkuru baragera kuri 29 bagira ubusa rwa Amerika I Kigali
urakoze rike bagira ubusa tuve mu Rwanda tujye mu Burundi abaturage bo mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu Bururi Makamba na Rumonge bishimira icyemezo gishya cy'ubutegetsi cyo gushyiraho dusanduku abaturage bazajya batangamwe ibitekerezo iyi gahunda yashyizweho na perezida mushya w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko igiye guha abaturage urubuga rwo gutanga ibitekerezo inkuru ijwi rya Amerika yateguwe yifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
nkuko bivugwa nabo banyagihugu ingingo y'umukuru w'igihugu yo gushiraho dusandugu abanyagihugu bazahora bashiramwo ivyumviro vyabo kugira bishikire umukuru w'igihugu yaje hageze abanyagihugu bavuga ko hari gihe bamwe mu barongozi bahora babafata nabi bakabima ijambo canke bagafata ingingo zibacinyiza
abanyagihugu byaratunezereye cyane tumaze kumva yuko abanyagihugu tuza tugenda dushiramo ivyumviro byacu na cyane cyane tuba ku bintu tuba twabonye ku ndongozi zacu byatunezereye cyane kuko hari igihe uzuhura indongozi zacu haraho zitigenza neza mu banyagihugu mu kuntu zakira abenegihugu nk'abenegihugu bagiye babitura ugasanga bariko babagirira ibintu bitubanezera kandi na cyane cyane ko uhura ari twe tuba twarashyizeho izo nzego tukabitorera kugira ngo baze batunganirize neza abantu twebwe abenegihugu kugira ngo tunezerwe tubiryohererwemo
icyo kintu byama ndakibona neza ko twebwe nka twebwe akazi k'amatare twebwe ekwarashije twanyanyaswa canke abandi bakanyanyaswa bigenjwe nuko ari kugenda kwitura nk'umuntu kanaka ntakwitabe akafata nabi mbuga kuba nyakubaha perezida yiyumviye icyo cyumviro cyo kuzana ubwo busanduku bwo gushyiramo ibyumviro by'umwe wese aza bafise yatunezereye
ku bijyanye n'utwo dusanduku twashyizeho n'umukuru w'igihugu utwo dusanduku je mu isanzwe ni novuga ko ari ibintu byiza cyane kubera bifite akamaro kubera igihugu umwe wese arashyikiriza icyiyumviro kikaronka ngene kijyanwa hejuru byoroshye nibaza yuko nka jewe ubwanjye nka nibirenga anye byoroshye yuko ibibazo bishikiye bishobora kujyanwa hejuru hanyuma bigatorwa inyishu byoroshye
yaragize neza cyane kuko azoza aramenya amakuru menshi yo mu gihugu
abanyagihugu bavuga ko icizere ari cinshi cy'utwo dusandugu tuzotuma abanyagihugu batwagwa neza canke tugatuma bamwe mu batware bahindura ingendo haba mu kubahiriza agateka k'umunyagihugu canke kumutunganiriza
yashatse neza yuko kumbure azokorera ku byiyumviro bya bene gihugu ibyo turabyizeye cyane ko azobikorerako
ndavuga yuko ashobora kubikorerako mugabo hari igihe bidashikirwa byose mugabo hanini turaze nko icegeranyo aho coba kigeze hari ukuntu ushobora gusanga ibibazo bimwe bimwe bigiye bamwe bamwe bakaba bumvise inyishu za bimwe mufite bo baba bakeneye
ko yavyiyemeje azobikorera yego
yamaze gushyiraho iryo tegeko cyangwa icyo ubwo buryo kugira ngo azomenye ibyiyumvo by'aba banyagihugu niyamara kubimenya arubona ibihanze abene gihugu hama ahetse azabikorere ko
kize yuko ngira azobikorera ko nyine kandi nzabyumvira ko yose gaho ubwo busanduku ndi bazoza umwandikira nyine icyo kintu azaba yasanzwe yanditse azaba afite ku mutima azoduhingisha ndi tuzayo
ego cyane ndabyizeye ko umukuru w'igihugu azotegerezwa kubikora kuko abene gihugu bamuteye kugira ngo abafashe mu kibazo kanaka
turabyizeye nkuko yaramutse yabize nabitanguje ndashaka kubyizera kuko muri make turamwizeye nyine ko icyo atanguje ashobora kuba yagikora
ndabyibaza ariko nubwo ari ikintu kigoye ni ikintu kigoye cyane gutahura yuko umukuru w'igihugu yoshobora kugenda akora ku bwo busandugu ariko mugabo kubera ibyo yiyemeje kubera ibyo yiyangaje turabyizeye kuko twamwizeye kuko twamutuye tumwizeye yuko adashobora kuvuguruza ku cyo yemeye
hamwe perezida abyemeje tuzaba twashyikirije mu bwo busandugu akatwakira neza akatwishyura bituzoneze
utwo dusandugu two gushyiramwo ibyiyumviro by'abanyagihugu numugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo abanyagihugu bafite ico banenga babatwara bagira ico bamushikirije bacishije muri utwo dusandugu tuzokugurugwa n'intumwa y'umukuru w'igihugu gusa.
Barakoze bagenzi bacu Eric Bagirubusa na Desire Hatungimana. Ubu noneho tugeze mu mwanya wahari w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'Ibiyaga Bigari. Iki ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger na Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Abafite ubumuga babarurirwa mu byiciro bitanu. Hari abafite ubumuga bwo kutabona, ubumuga bw'ingingo, abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, abafite ubumuga bwo mu mutwe, n'icyiciro cy'abafite ubundi bumuga ari cyo kibamo abafite ubumuga bw'uruhu, ubugufi bukabije n'ubundi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tujye kuganirira hamwe ku burenganzira bw'abafite ubumuga bw'uruhu twibanda ku ihohoterwa bakorerwa. Turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage batubwira zimwe mu mpamvu zituma abafite ubumuga bw'uruhu bahohoterwa. Turumva kandi ubuhamya bw'ufite ubumuga bw'uruhu wahohotewe atubwira uko byamugendekeye. Ntimujye kureba radio zanyu, ikiganiro mu buryo burambuye ni mukanya. Umuryango w'abibumbye utangaza ko mu bihugu bimwe na bimwe usanga abantu benshi bafite ubu burwayi bari hagati y'imyaka 30 n'imyaka 40 bapfa bazize indwara ya kanseri y'uruhu. Uyu muryango kandi uvuga ko aba bantu baramutse bakorewe ibizamini by'ubuzima bakabona indorerwamo z'izuba n'ibindi bishobora kubafasha gukumira zimwe mu ndwara z'uruhu bahura nazo. Rugamba Jonathan yaganiriye na bamwe mu batuye Kigali nuko abenshi bavuga ko abafite ubumuga bw'uruhu bagihohoterwa kubera ko batamenyerewe muri sosiyete. Reka tubumve.
Kuno mbyumva impamvu abantu batabiyumvamo hari ukuntu usanga hari ibihuha ko kumukoraho baba bafite ibirwara ashobora kukwanduza. Kuri njye nkeka ko ibintu by'ibihuha abantu babavugaho ari byo bituma abantu babishisha.
Ikintu cyakorwa kugira ngo babe muri sosiyete nyine abantu babiyumvemo ni uko buri muntu wese yakwikuramo ibyo bintu ni imari, ahubwo bakumva ko ari nk'abantu nkatwe twese, ngo ibice by'umubiri wabo ngo bibagize ngo by'imari, ari nk'abantu rusange nabo muri sosiyete bakisangamo.
Reka ko biri kugenda bihinduka. Mbere abafite ubumuga bw'uruhu hafatwaga nk'abantu bafite ikibazo muri sosiyete, ariko biri kugenda bihinduka. Bari abantu bake cyane bake, ugasanga rero ni imbogamizi yuko kutabana nabo kuba atari benshi. Akenshi ubanye n'umuntu uramumenye, rero kubera kutabana nabo bafata nk'aho ari abantu badasanzwe.
Ko hari abantu batiyumva nk'abafite ubumuga bw'uruhu mbona biterwa no kunyura abona dutandukanye, ukabona umuntu ntago musa kandi nyine waramenyereye ko wenda abantu baba ari ibikara, nyine ko ubona mudasakumva nyine ntago uri kumwiyumvamo, kandi no kumva yuko nyine ari uburwayi kubera ko namutandukanye wumva wenda yanakwanduza sinzi afite n'izindi ndwara ku ruhande.
Ikintu kibitera ni imyumvire. Ubumuga bw'uruhu rero nabo usanga ari kwa kundi kera wasangaga n'ubundi barabangaga abantu bagakura gutyo nyine bumva ko muri sosiyete abantu bafite uruhu badahuje nyine icyo babanje ariko kumva ko bidafite n'ishingiro. Ubwo rero numva ko hari ibijyanye n'imyumvire, kwiguhinda imyumvire nyine bakumva ko ari abantu nk'abandi kandi bakiyumvanamo.
Uburenganzira bwabo rero kugira ngo bwubahirizwe ni uko wenda bakakwiye kumvisha abantu ko ari nk'abantu nkatwe twese, ibyumviro byose cyangwa se ibibarimo bakabyikuramo, bakumva ko ibyo wakora n'undi yabikora, ibyo yakora n'undi wese yabikora, kumva ko nabo muri sosiyete bakwiye kwitwa nk'abantu nkatwe twese.
Ikintu numva cyakorwa kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe ni nko guhugura abantu bakajya bacisha nk'utuntu kuri radiyo tuvuga ko ari abantu nk'abandi bafite umubiri nk'uw'abandi, hakabaho nyine nabyita nk'ubukangurambaga bavuga nyine ku burenganzira bwabo, babwira abantu ko nta kintu kibi ko ari bafite umubiri nk'uw'abandi nta kirwara.
Hanyuma icyakorwa ndumva ari ukwigisha kugira ngo abantu bumve yuko atari ikintu cyatuma umuntu yinena cyane, ndizo hakabayeho kwigisha cyane no gushyira amahugurwa kugira ngo abantu basobanukirwe n'iriya ndwara banamenye ko umuntu yifite mu by'ukuri nawe ari umuntu nk'abandi ashobora gusabana n'abandi akabaho ubuzima busanzwe.
Nyuma yo kumva ibitekerezo by'abo twaganiriye ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza akaba agiye kutugezaho ibitekerezo bimaze kumugeraho kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho.
bakuzi b'ikiganiro ejo mukomeje kudukurikira muri aka kanya nkuko mugenzi wanjye abivuze ngiye kubasomera ibitekerezo mumaze kutugezaho kuri iyi nsanganyamatsiko ya none igaruka ku burenganzira bw'abafite ubumuga bw'uruhu aha turi kwibaza icyakorwa ngo abafite ubumuga bw'uruhu uburenganzira bwabo bwubahirizwe Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785 481 411. Uzambaza Imana Samsoni uri Kimisagara yageze ati akenshi usanga abantu bikunda kandi ikindi ubumuntu bugenda bubabuke mu bantu. Dukomeza Muyoboke Jean d'Amour uri Kanombe yageze ati biragoranye kumva umubyeyi aho botera umwana we amuziza uko yavutse. Kabira Samu uri Gatsibo yageze ati ubujiji bw'abantu bubatera kuziza abandi uko bavutse. Ati kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe hakenewe ubukangurambaga mu kwigisha abantu icyo umuntu ari cyo. Hakwifashishwa amaradiyo, televiziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Naho Nsengimana Eric uri Rwamagana waravuga ko icyakorwa ngo uburenganzira bw'abafite ubumuga bwubahirizwe ari uko bahabwa agaciro bakanitabwaho nk'abandi Banyarwanda. Naho Uwera Dana uri Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge yageze ati icyakorwa nuko haba ubukangurambaga butandukanye bugamije kwigisha akamaro n'agaciro k'ikiremwamuntu. Icya kabiri kwigisha abana amahoro kuko byose byubakiye ku mahoro nta wuhungabanya undi. Ati buri wese yagira urukundo ruzira urwango. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubu nibwo ubutumwa tumaze kwakira ariko namwe mukomeje kudukurikira mwakomeza mukabwohereza ndakomeza mwakire. Nicole wasubirana ijambo ugakomeza n'ikiganiro. Arakoze Christelle w'Icyeza kudusangiza ubutumwa bumaze kumugeraho. Namwe muduteze amatwi mushobora gukomeza mukagira uruhare muri iki kiganiro. Mutubwire ese mubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu rishire mu Rwanda. Mudusangize ibitekerezo byanyu mubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero kandi mushobora kuyikoresha mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Akimana Iduhaye Dieudonné ufite ubumuga bw'uruhu wo mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero avuga ko bashima intambwe imaze guterwa mu kuzamura imibereho yabo, cyakora ngo hari ibikibangamiye uburenganzira bwabo birimo kwimwa akazi, gutotezwa ku ishuri, kwitwa amazina sebya n'ibindi. Ni kuri mikro ya Nishimwe Honore. Bafite uburenganzira yumva ko atari abantu badashoboye.
Akimana Dieudonné afite ubumuga bw'uruhu avuga ko binyuze mu ishyirahamwe riharanira imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda hari ibyagiye bikorwa bituma bagira ijambo mu bibakorerwa.
Dukora iminsi mpuzamahanga mikuru, dutumira abantu batandukanye, dutumira za ministeri zitandukanye, abenshi barabonetse tunashima ku ruhare baduhaye n'inama n'ubufasha. Batangira nyine kugenda basobanukirwa ubumuga bw'uruhu ni ibiki abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakenera, ni gute twabona, tusa no kugira amahirwe duhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika tumubwira ibibazo twari dufite.
Nubwo hari ibiri gukorwa ariko ngo hari abafite ubumuga bagihutazwa, Akimana Dieudonné ni umuhamya w'ibyamubayeho haba mu mashuri abanza no kwimwa akazi. Nguko uko abivuga.
Najyaga mpohoterwa cyane cyane n'abanyeshuri twigana kubera batansobanukiwe, rimwe na rimwe bakanyambura ingofero, rimwe na rimwe bakavuga ko ntabona, ubundi bakavuga ko ntazatsinda cyane cyane mu mashuri matoya, ubundi nyine abana bakantinya kancungera. Ubundi bwabaye nyine ni kera nkimara kurangiza kwiga nuko hari abantu banyimye akazi, nari natsinze kriba examen ekri, badusaba ko tujya muri interview bankuramo, ariko nabonaga umuntu twakoranye namurushije kuko n'amanota ya examen twari dutegereje kujya muri kaminuza yaje kuza, mbona amanota meza nyegera anyemera kwiga farumasi, we abona amanota makeya nyine atarimo na diplome, nabonaga namurushije ariko nyine bya interview bari bya interview sinjye wahera.
Ubona byarashingiwe ku miterere y'umubiri wawe?
Yego, kuko urumva ibyo byaba nkikirangiza kwiga secondaire, ndangije no kwiga kaminuza naje kujya kwaka kazani Musanze muri farumasi y'umuntu wikorera, ambwira ko ndibuze, twari twanegosiye ibiciro n'amafaranga y'umushahara, ngeze aravuga ati niwe twavuganaga, yego, ambwira ko agiye kunkodeshereza hoteli ndaremo tukazaza tugatangira ejo ankodesheza hoteli bukenda mutegereza ati ndakubanza kuza nawe yari yabuze icyo ari bumbwire hari bigeze aho nka saa tanu araza ambwira ko nta kazi ari bumpe ngo abanyamusanze batamugurira nyine ndabyakira
ku karengane hari aho waba warakagaragaje
oya nta hantu nigeze ndegera uburenganzira
uturere twa Nyarugenge Rutsiro Gasabo Kicukiro Kayonza na Musanze ni tumwe mu tugaragazwa nk'utumaze guhindura imyumvire mu guha agaciro abafite ubumuga bw'uruhu hubahirizwa uburenganzira bwabo harimo gufasha abana biga kubonerwa inyandiko zijyanye n'imiterere n'ubushobozi bw'amaso yabo kubonerwa amavuta y'uruhu ahangana n'izuba n'ibindi bitewe ahanini n'ubukangurambaga bukorwa ku bufatanye bw'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'umushinga WIPA ari wo uharanira imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda Ngendishimwe Honore mu karere ka Ngororero kubw'ikiganiro ejo
Nyuma yo kumva ko abafite ubumuga bw'uruhu bashyiriweho gahunda zibafasha ariko bakaba bagihura na bamwe mu bantu babakorera ihohoterwa nawe duteze amatwi utubwire ese ubona hakorwa iki kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu rishire mu Rwanda mudusangize ibitekerezo byanyu mubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 07/28/082/32 cyangwa kuri 07/87/58/14/11 iyi nimero kandi mushobora kwikoresha mukatwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe Mukarusine Claudine ni umuyobozi w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda witwa OIPA akora ibijyanye n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga by'umwihariko akaba akora ku mushinga wo guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga avuga ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu uyu munsi bagihohoterwa imbogamizi bafite kuri bo ngo nuko benshi bataramenya uburenganzira bwabo ndetse niyo bahohotewe rimwe na rimwe batabimenya bitewe naho batuye ndetse n'ubumenyi bafite ni mu kiganiro agiranye na Nishimwe Ariette
Nitwa Mukarusine Claudine, maze imyaka 4 ndi umuyobozi w'umuryango bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda witwa OIPA, nkora ku bijyanye n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, ndetse by'umwihariko nkaba nkora ku mushinga wo guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga. Abantu bafite ubumuga bw'uruhu barahohoterwa nibyo koko, ariko uyu munsi turacyafite imbogamizi yuko abafite ubumuga bw'uruhu benshi umubare munini ntago bazi uburenganzira bwabo ntago niyo bahohotewe ntibamenya ko bahohotewe ndetse n'imiryango yabo hari ibyibona ikabona nta kundi iri bubigire bitewe n'ubumenyi bafite bitewe n'uko batuye ahantu mu byaro se ugasanga nta yandi mahitamo bafite baraduhamagara bakabitubwira twebwe icyo dukora turababwira mwegere inzego z'ibanze nubwo kandi byanagaragaye ko inzego z'ibanze hari ubwo zitabikemura nk'uko bigomba bigasa nko kubifata nkaho atari ibintu bikomeye ariko kandi twe tubona nk'ikintu gikomeye gishobora gutuma wa muntu atagira icyizere cy'ubuzima gishobora gutuma yumva ko nubundi ariko bigomba kugenda uyu munsi biragoye kumenya ijanisha umuryango wafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda ntago ufite ubushobozi bwo kuba wagenda umenya ngo muri twaturere dutandukanye ariko umubare munini bigaragara ko bahuye n'iryo hohoterwa ndetse hari n'abagiye bagira ibibazo by'imitekerereze bitewe n'ihohoterwa bakorerwaga mu muryango nyarwanda hangaho wenda abantu bateze amatwi baze kubyumva neza hari nubwo abantu babahohotera batabishaka batabizi yemwe kubera ko batazi uburenganzira bwabo cyangwa batabafata nk'abantu kugira ngo bamenye na bwa uburenganzira bw'abantu ugasanga ntabwo bafite amakuru ahagije
none nk'abo ngabo iyo bahuye n'ihohoterwa mukabohereza mu nzego z'ibanze iyo ikibazo kitabashije gukemuka mwebwe mumafasha gute
impuzamiryango y'imiryango bafite ubumuga muri rusange mu Rwanda ni do igenda ikorera mu turere dutandukanye rero uburyo tubafashamo iyo tubona icyo kibazo cyangwa se hari ihohoterwa rihari tubimenyesha rya huriro ry'imiryango nyarwanda bakaba bashobora kuba bahakorera bagakemura cya kibazo cya wa muntu bagakurikirana bakamenya uko cyakemutse
uyu munsi hari abantu bumva ko abantu bafite ubumuga bw'abaruguruhu bw'ingingo bw'abarubwa ikindi cyo ari cyo cyose hari abantu bagifite imyumvire yo hasi bumva ko uwo muntu nta kintu ashoboye cyase adafite uburenganzira nk'ubw'abandi bo uyu munsi ikintu mwabwire ni
Navuga ngo umuntu ufite ubumuga ubwari mu byiciro bitandukanye nk'uko mu Rwanda dufite ibyiciro bitanu yakagombye gufatwa nk'umuntu mbere na mbere kuko niba mufata nk'umuntu mbere na mbere bizatuma nyine biyumvisha ko bwa burenganzira umuntu yemererwa n'amategeko nawe abwemerewe. Niba rutabona bakamushyiraho ya nyandiko y'abatabona, niba rufite ubumuga bw'uruhu akabona aya mavuta amurinda izuba kwangirika k'umubiri kwe badaheje n'umwe, cyane ko bigaragara ko abantu bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagenda bahezwa bashirwa ku ruhande, ugasanga ni urubyiruko ariko ntazi na gahunda y'urubyiriko iri mu murenge, ugasanga ni umugore ariko ntazi ko habaho na gahunda y'abagore, kwa kubaheza bituma nyine badafatwa nk'abantu bafite umumaro nk'aho ntacyo bamaze, binatuma imiryango yabo ibafata nk'aho atari abana nk'abandi, bigatuma bakura nta kizere bafite, ugasanga bakuranye ihungabana, ugasanga babaye urubyiruko ntabwo afite icyizere cyo kugira ejo hazaza nk'uko urubyiruko twese tuba tubyiteze, hanyuma tujye tureka gufata abantu kubarebera mu ishusho y'ubumuga, ahubwo tubarebe nk'abantu. Hakeneye ubukangurambaga bukomeye kandi buhoraho, niko navuga, bw'igihe ndetse kitari gito, kugira ngo abantu mu mashuri, urubyiruko aho bahurira, bamenye neza uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga, banamufashe kwisobanukirwa ibyamukorerwa atabigizemo uruhare. Sinzi ko hari ikintu byamara, hakeneye kumenya ese akeneye iki, ese ni iki gishobora kumufasha, tukamuha ya mahirwe na bwa burenganzira ndetse tukamuha n'umwanya akagira uruhare, nibwo tuzamenya ko afite ubushobozi cyangwa se atabufite, ubwo adafite tukabumwongerera, ubwo afite tukamuha amahirwe yo kubyaza umusaruro ku nyungu za benshi cyangwa ku nyungu ze bwite n'igihugu muri rusange.
Turamushimiye Mukarusine Claudine. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mwumviye ko ari inshingano za buri wese kudaheza ufite ubumuga. Nawe ahabwa amahirwe asobanukirwa uburenganzira bwe, bityo bizamugirira akamaro ndetse binagirira igihugu cyose akamaro. Reka noneho dufate umwanya twumve indirimbo ya Nelly Ngabo yise Nzagukunda, turagaruka dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi.
Umutima urakubona, sinatekerezaga ko byambaho, gukunda bigeza aha, kuri njye byari nk'inzozi, gukundana n'umuntu nkawe, now look at us, I'm the happiest man alive, and I can't thank you enough. Urumugisha nawe nzahora nshima, urukundo mpa sinabona icyo ngwitura, icyo nkwije sinagusezeranye ijuru, simfite ibya mirenge naguha bya kunyura,
reka noneho dukomereze ikiganiro cyacu mu butumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Ni ubutumwa tugezwaho na Christelle Uwicyeza.
Nongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo. Nk'uko mumaze kubimenyera, rimwe mu kwezi tugaruka ku ngingo irebana n'uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa ngiye kubasomera buragaruka ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyatambutse ubushize, cyagarukaga ku burenganzira bw'umwana mu kwandikishwa mu irangamimerere. Aho twibazaga dute se mubona biterwa n'iki kuba bamwe mu basore cyangwa abagabo batitabira kwandikisha abana mu irangamimerere? Dore ibitekerezo mwadusangije. Evu duherere mu karere ka Kicukiro yagize ati: igituma umugabo cyangwa umusore atiyandikishaho umwana mu irangamimerere ni ukugira ngo atazatanga indezo. Ati: ikindi ni uko nk'umugabo wubatse aba yanga ko umudamu we yabimenya, bikaba byanabasenyera urugo. Naho Hakizimana Ezekieli uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati: igitera abagabo cyangwa abasore kutandikisha abana ni uko baba batizeye abo bababyaranye. Ati: kuri ubu hari benshi bari kumenya ko barera abana batari ababo bimaze gutinda. Naho Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi yagize ati: igitera bamwe mu bagabo cyangwa abasore kutandikisha abana mu irangamimerere ni ubujiji ndetse no kudasobanukirwa amategeko. Naho Keni Irambu uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati: kutandikisha abana mu irangamimerere haba umugore cyangwa umugabo bose babigiramo uruhare. Ati: kuko nk'abakora akazi ko kwicuruza, ni gute wakwandikisha umwana utazi na se w'umwana?
Arakoze Christelle Uwicyeza. Aha rero akaba naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cyagarutse ku ihohoterwa rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu. Twumvise ibitekerezo by'abaturage batandukanye batubwira zimwe mu mpamvu abafite ubumuga bw'uruhu bahohoterwa, ndetse twumva ko Imana iduhaye Dieudonné adusangiza ubuhamya bwe bw'uko yakorewe ihohoterwa. Twumvise kandi Mukarusine Claudine, umuyobozi w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda witwa OIPA, ukora ibijyanye n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga by'umwihariko, akaba akora ku mushinga wo guteza imbere imigirire idaheza abantu bafite ubumuga. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo mwiyumviye ko ari inshingano za buri wese kudaheza ufite ubumuga. Nawe nahabwa amahirwe asobanukirwa uburenganzira bwe, bityo bizamugirira umumaro ndetse n'igihugu muri rusange. Nawe wari uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe. Ese ubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu rishire mu Rwanda? Udusangize igitekerezo cyawe ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07/28/08/32 cyangwa kuri 07/78/54/14/11. Nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo naho ubutaha.
Njuti muduteza matukui mama sagonda mwache turaba tujeza kuisa kumine ebjiri. Mwaraza kukulikira nikiganiro dusangiri jambo. Tubageza ho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma washyize ibiganiro hamwe ni Fatou Alimas Kalala twese